manya ntiti vucha vili wawe viti Neri wango wandandi kozaka waka Mba kumbanya ntiti vucha vili wawe viti Neri vyasala nandi kubia kakuli Mukama ya nteseza Tada ya mbali libibalu Zingambi ya nteseza Mukama ya mbali libibalu mbele teo katonda wangu mbele teo mbele teo katonda wangu mbele teo Ngambi zo mbele teo katonda mbele teo Silinda kukula spwe ya mailo musime Ntende Silinda kukula mamoto kago musime Ntende What they call it to me Be too much papa What they call it to me Be too much papa Seno mutima kwange to sima We to sima finger to tenda Bado bado sija fika Ina imani nita fika Mbado bado sija fika Ina imani nita fika mbele teo katonda wangu mbele teo mbele teo katonda wangu mbele teo Ngambi nzo mbele teo katonda mbele teo
Wamponya keep time, keep time Kumuri mumbu keep time, keep time Wamponye ndundu zayuda But don't eat, don't drink, drink
Zabange neyanziza Mukama neyanzige Zabange neyanziza Mukama neyanzige Nange ngasaze njitandise Business abange yansala Chalo kuchalo jenaduka Nebichupa kwebiambula Mbela nenyika Nenjulo kwetuga Mbela ninyika nyika Nenjulo kwetuga
Katondo lwavi kwa tamu Enso zinazi seteza Nawe wona musembeza Hebi vya jafi seteza
Nambia wona musembeza Hezi za jafi seteza mbele teo Katonda wangu mbele teo mbele teo Katonda wangu mbele teo Nambienzo mbele teo Katonda mbele teo Ichuisa kubele teo Nange ya mbele teo Zabange neyanziza Mukama neyanzige Zabange neyanziza Mukama neyanzige